Yeah.
Yeah.
It's G-Mafic.
Yeah, but they know.
Harry Sule, what's up?
Tongo Records.
Tangu nikoseko, likuwa na flow ya pekee, masnicho kashonga bigidoja kweli waleze waliponda na kukanda nitoke huku niliko harakati za kubanda nivutu kasi viviko siku yali. Kamba za viatu nikakaza michongo inaza tiki shalubu wanaza ngaza kahamo rapa na kiki kwa rap bado ntasiki niwe mkubwa kikiki kwa jina nite mefiki mina Ranzis. Harukia popote nifike sifoji cheti nipite kwa njama kama bashite nite chinga. Makonde piwa toka Mtwala ukinitisha sitishiki nimesimama imala kwenye biti nitaspiti yankila utanipa gwa nipe supporti nifike kakaso na chigwe fala. Usiulize kusu mimi, uliza kusu ndimi wanazotoa wapizani kwa mbio za vichakani.
Soma siyo shule hata mtani pia. Siyo shule hata mtani pia. Elimu popote siyo shule hata mtani pia. Siyo shule hata mtani pia. Hata kama nikifuria nikifuria
Nangie vitani kusaka wanao gani haijalishi weni nani na shuti kwa yangu gani mapimbi sitaji baro na piga msasa chuoni piga hon kama maro kakungu metando son woleni wanangwa teku mlokosa mkopo magu kaza buti piga sepu siache soma kitabu Indo Tanzania sasa sio ile ya JK paka chuoni siasa imefika kwa GPA. Oh my god, sitaji jua tunakoenda, haitaji mganga wajaji kutibu yanayotendwa mita. Speak truth, ujumbe koto utafika, hisia za busi zifike kwao wanao sika chomoa kimbia. Wedada ulibeba rungu, so nabaki tunalia lawama nyingi kwa Mungu. Kati ya Mondi na Alikiba ni nani mkali wenu, wanangu ote kitani msimsau mchizi wenu.
Kusoma siyo shule hata mtani pia. Siyo shule hata mtani pia. Elimu popote siyo shule hata mtani pia. Siyo shule hata mtani pia. Hata kama nikifuria nikifuria hata kama nikifuria nikifuria
Tongo Records.
Yeah. Big shout to my nigga na hood. One Bob for Rhythm C. Franco. Nubizo, what's up? Man, Dicky, what a do, huh?